Ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Distribution Company Limited kikakasizza nga bwe kimaliriza enteekateeka y'okuddaabiriza substation ya Kampala South nga kati enejjiddwako engalo era nga kati esobola okufulumya amasannyalaze agawererako ddala megawatts 34 okusinziira ku mawulire agabaddewo galaze nti substation eno ebadde efulumya amasannyalaze agawezaako megawatts 20 era nga efulumya amasannyalaze okudda eri abantu abali ku luguudo lw'Entebbe n'ebitundu ebiriraanye mu bitundu ebyo wabula nga kati oluvannyuma lw'okwongezebwako amaanyi neeweza megawatts 34 kino kigenda kuyambako eri abantu abawererako ddala kumpi 1,000,000 mu maka gaabwe kwogatta ebifo ebikolebwamu oba kiyite commercial customers wabantu abalina emirimu nga amakolero agawerako ddala 65 mu kitundu kino okuva oludda olwa Entebbe Road. Minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa wakati mu kukakasa okumaliriza kw'omulimu guno ategeezezza nti kino kijjidde mu kiseera nga bannayuganda basanga akaseera kazibu naddala abali ku luguudo lw'Entebbe Road n'abakozesa abadde bajja amasannyalaze ku substation eno amasannyalaze gabadde gasukkiridde okuvaavaako wabula balina essuubi nti mu kiseera kino empereza eno egenda kuyambako nnyo okutereeza omulimu ogwo. Ono akakasizza nti newankubadde guno guwedde wabula si gwe gwokka waliwo substations endala eziri mu kukolebwa ezisindika amasannyalaze eri bannayuganda mu bitundu okuli Kakiri, Kabale, Masaka, Kkumi ne Mubende era ng'ono agamba nti mu ntandikwa y'omwaka ogujja balina essuubi nti substation eziwerako ku zino zigenda kuba nga zijjiddwako engalo. Ono asabibwa ne Kampala ne bannayuganda okwongera okukolagana awamu obulungi nabo okulaba ng'empeereza eno etuuka eri abantu bonna.